atambulira ku mwoyo gwange abalala balowooza wansuula naye omutima gwange mugumu era buli lunaku lwoba ng'ogenza okuyiya mbeera nkulowooza eno requesti kuva mutima mukwana eyo gy'oba kimanye nti wambinze nkwagala
Jenga.